Nimechoka, ninashindwa kusonga mbele, ninashindwa kupiga hatua nyingine, ninashindwa. Cry out and say. Need a miracle, miracle now. Baba nakuita, leo nakuita. Ah, kusikia nime, kusikia sana. Unaponya yote, yaliyo shindikana. Baba nakuita, leo nakuita. Yesu. Fanya na kwangu. Oh my God. Lord, touch me now. And touch me now. Baba, fanya na kwangu.
Fanya na jana, fagnanaleo tena uliva fagnana jana fagnatena gusta. Touch me, touch me now, Lord, touch me once again. Baba uliva fagnana kwahana fagnana kwangutena uliva fagnana kwa Ibrahim. Baba Kusa, oh, Baba, 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 Fanya, na hisi kuchanganyikiwa, na hisi kukata tamaa, na hisi kurudi nyuma, Kusa, Kusa, oh, Lord, touch me now, and touch me. I want you to have that attitude.